Sanbonani, welcome to African Story Magic with me, Gcinam Hlophe, your guide on a journey through the wonders of African storytelling. African Story Magic is proudly brought to you by McDonald's Happy Meal Readers.
Kwesuke sukela. Lena indaba ethi unwabu oliculayo kudaladala lena emandulo kwakhona umfula omuhle. Kulomfula kuphila izilwane eziningi ezikwazi ukubhukuda emanzini, ezihlala eduze namanzi osebeni lomfula, ezihlala emagatsheni zilengele khona emanzini, eziningi ezindizayo, ezinye ezihambayo ziyehlathini ziye ehlanzeni iphinde zibuye zizophuza kuwona lomfula. Ngikutshela ukuthi kwakhona wena nkalankala, wena nhlanzi, kukhona imvubu, kukhona ingwenya, kukhona zonke iy'nhlobo zey'lwane ongayicabanga, nezindizayo phela, nezinye futhi okhanyikhanyi ezikhanyisayo ebusuku. Habe kulezo izikhathi-ke ngikhuluma ngazo, kwakhona futhi unwabu. Unwabu lolu lwaluhlale luhlekwa yizo zonke ezinye iy'lwane. Sithi hawu
wazwamubi
uyihlazo kulo mphakathi wakhona lana emfuleni. Asikwazi ukuthi uyahamba uyaphambili noma uyemuva, ulokhu untengantenga, asikwazi nendlela ohamba ngayo nje. Ngaphezu kwalokho, buka amehlo akho, ubuka emuva, ubuka phambili, ubuka emaceleni, asikwazi nokuthi inhloboni yamehlo le onayo. Hayi, uyahlekisa kodwa futhi umumbi nje, asikwazi ukuthi umbala muni, uyindida nje wena. Bahlezi bemhleka njalo unwabo, wayenamahloni ethanda ukucasha, engafisi ukubonwa umuntu. Uma efuna ukuphuza amanzi aphuza sheshise aqede acashe la-ke kutholakala indawo yokucasha khona. Bamthole khona kulapho bamuhleke bathi waze wamumbini wabu. Ngelinye ilanga uyathula uyabukela uyayibuka imvubu uthi he, imvubu yinhle. Hayi, kuyangidida mina lokho. Ungwenya yena muhle, hayi bo, ungaze ngayibona into enjeni. Njalo uma ibuka ezinye iy'lwane akasazi ukuthi manje yini enhle yini embi. Ubona ney'nyoni ezinhle ezindiza esibhakabhakeni, wayefisa sekanti angakwazi ukuvula amaphiko andize ahambe angaphinde abuye kulo mfula la kudlalwa ngaye kuhlekiswa ngaye usuku nosuku. Ngelinye ilanga ehle asondele egatsheni eliseduzane nje abesehlale eduze kwamanzi ayibuke ayibuke. Esayibuka njalo eyizwela usizi inkosi yami kufika inyoni isomi liyandiza phezulu esibhakabhakeni liyacula kamnandi ngephimbo elimtoti. Lifika isomi lihlale etsheni eduze konwabo, bese liyayibuka liyayibuka liyayiqhenya, bese liyaphuza amanzi, liyaphuza isomi limbuke. Usawubona nwabo? Limamathekile lithokozile isomi, athi nwabo, yebo sawubona, uyajabula wena, uyakwazi ukucula kamnandi, uyakwazi ukuyondiza esibhakabhakeni, ngaphezu kwalokho umuhle. Mina ngimubi nje, ngiyinhlekisa kulo mfula, akhona oyedwa ongithandayo, bonke bathi ngiyihlazo nje. Athi usomi, hayibo, wena uyihlazo, akaze ndiqala ukuba mumbi wena. Umuhle kabi, ulunge unje futhi. Uma ngabe ke ucabanga ukuthi awuthandi ukuthi kuloku uhlekwa ugxekwa ngaso sonke isikhathi, mina ngingakucebisa ukuthi ufunde ukwenza into ethize engadala abanye bakuthande. Njengokucula nje, uthini wakwayicabanga indaba yokucula? Suke lapho usomi avula amaphiko andize usale kahle. Hobe unwabo asale cabanga ecabanga ukucula. Hayi, ngeke umuntu uqala kanjani nje ukucula? Kunzima nokuthi ngikhulume ngikhulumela phansi, manje ngizocula nokucula. Hayi, mhlawumbe uma ngingafunda ukudlala isikhali esithize sokwenza umculo, mhlawumbe yikona ongabangcono lokho. Kunomuzi lapha kunekhehla engihlale ngilibona, kuphuma umculo kulwa muzi, angazi kwenzakalani, khona into emnandi nje ephuma khona. Hayi, ake ngisondele ngakhona, mhlambe lela khehla lingangicebisa into engaba usizo empilweni yami. Ahambe isikhathi eside aze ofike emnyango, umnyango uvuliwe, ame lapho aqalaze alibone ikhehla libhekele liyasebenza khona elikwenzayo. Kusho ukuthi lezwa ukuthi khona osefikile, ngoba lapha enduka labuka ngasemnyango lathi, hawu, nisawubona nwabo, ngingakusiza ngani? Unwabo athi, hayi, sawubona babamkhulu, mina nje ukuthi ngiyahlekwa lapha emfuleni, bonke bathi ngimubi, ngiyihlazo nje futhi nje bahlekisa ngami, ungangisiza yini ngifunde ukwenza umculo othizeni, ngoba kuhlanzi kuphuma ingoma emnandi la emzini wakho. Lithi khehla, uyazi usenhlanhleni, ngoba ngiqeda ukwakha isikhali esihle sendabuko sokwakha umculo esibiza ukuthi imbengwe. Manje angikwazanga ukwenza ukuthi lingane kahlehle umzukulu wami. Ngicabanga ukuthi wena ungayijabulela, uthi nginikeze wena.
Uyibamba kanje Masi udlala kanje.
Ayinikeze uNwabo. Iveli ingene khaxa ezandleni zakhe uNwabo. Athi uyabona ke kusho ukuthi bengiyenzela wena. Kukhona into ibingitshela ukuthi uyeza. Yithi ngikubonisa ukuthi yenziwa kanjani. Iyakhiwe ngokhuni. Ineyintambo ezinde kade zesiginci. Ayibo incanyana nje. Athi uyayidlala umkhulu ambonise uNwabo athi yenza. Yenza kanje uNwabo azame. Hayibo ayinzimanga uyazi. Athi lalelake kusho umkhulu. Hamba. Uloko sifundisa nje ukudlala lo mculo lo engikufundise wona uyogcina usujabulisa abaningi futhi akekho umuntu ophinde akutshela ukuthi umumbi bothatheka yilo mculo wakho hayibo uNwabo bonke
ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
athi ngiyathembisa ngizodlala umculo ngizozama ukujabulisa abanye ahamba uNwabo kancane 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 azayofika endaweni la ithanda ukuhlala khona acashe esahlezi lapho yedwa athathe imbengo aqala ukuyidlala Ethinta lezi intambo lezi. Hayibo, kuphuma umculo omnandi kancane, kancane. Aphinde alale nangakusasa yiko lokho. Aphinde uNwabo uthe gcina lapho wezwa ngathi khona into emtoti yenzakala ekhanda lakhe. Azama ukucula uthi mhlambi izohambisana nalento ayidlalayo. Bathi ngimubi mina bavumelana bonke. Bathi ngimubi mina bavumelana bonke. Kepha ngiyacula he mina. Ngiyashaya ingoma hey hey kepha ngiyacula he mina ngiyashaya ingoma hey hey uthe la ethu yaphumula khona esathi uzophuza amanzi weza umsindo ongajwayelekile yebo Nwabu Nwabu awuyinkakha wena umculo mnandi kanjena bamshayela ihlombe yibo labanye bebangumsindo ngamanzi hayibo eshaya inkwelo hehe bathu uyacula ungayeki phinda Nwabu phinda Nangempela thathe isikhali sakhe adlale imbengo yakhe acula uNwabo wacula wacula uthe saqhubeka kanjalo kwazwakala izwi eliqhamuka le ngenzathu hayibo wena ngimdingayo ngidinga ukuthi uhambe nami uyosiza abantu lapha yana phezulu ngasempophomeni hayibo kuba manje lo intini silwane esihlala emanzini eside nje esinomoya masondela lesilwane lesi sithi ngidinga wena uNwabo bengingazi ukuthi ngizosizwa ubani
hayibo mina
Athi uNwabo ngikusiza ngani? Uzongisiza ngokuthi uhambe nami. Siye lapha. Ngiyabo kulesi sigodi esiseduze kwempophoma. Inkosi yakhona iyothokoza ngoba bonke abantu sebezivalele ezindlini manje. Kunenhlwathi enkulukazi esidle amazinyane wezimbuzi, amathole wezinkomo, basaba nokuthi izodla izingane zabo. Hayibo, wonke umuntu uthukile nje. Sebesaba nokuya emasimini bayosebenza, sebesaba ngisho ukuzingela, ngisho kwelusani. Siza, siza uNwabo uhamba nami. Athi uNwabo mana. Mana nkosi yami ngiqeda ukufunda nje ukwenza umculo ngisaqamba ingoma yami yokuqala nqa manje bengizohamba ngiyosiza abantu ngiyolwa nenhlwathi awuzulwa nenhlwathi uzohamba nami siye lapha kulesa sigodi ufike ubaculele ubathokozisa ubavuselele ithemba Nwabo
mina pho
zonke ezinye izilwane hamba Nwabo hamba uyobathokozisa njengoba nathi usithokozisile lapha emfuleni ha uNwabo athuleke agibele emhlana wentini bahambe babhude bazi basondele kuleyo mpopho maleyo mabenyuka baphuma emanzini bahlale phezulu laqala khona ibhuloho elakhiwe ngeyintambo intambo ezinye ezidonswayo esihlahleni awu ziziboshwe zaboshwa zaboshwa abantu bayakwazi ukuhamba kulona mabewela leli bhuloho leli lelizibuko habe uNwabo athi ake siphumule baphumule lana intini ihamba ithi ngidinga ukuthi zingele okudliwayo ngizobuya manje uNwabo yazo amshiye la uNwabo La ihlezi khona uNwabo awukazi ukubona izinambuzane eziningi kanje. Hawe, nempukane nani uNwabo alulu ulimlakhe olude. Ayibo, adlu uNwabo shayise entwala. Tesahlezi lapha acabanga hey bangaqhamuka lentwadi ngizoba umntakaba. Athatha imbengo adlale, ayikuyiduduza phela ukuthi nje angahlale etatazele eqhakazele saba ukuthi izoqhamuka intwadi. Acule. Kepha ngiyacula he mina. Ngiyashaya ingoma hey hey uthe sacula wavula amehlo Nkosi yami nansi inhlwathi ime phambi kwakhe iyambuka ivula amehlo imamathekile amehlo nothando akaze ayibona into enje uzothini ke manje inhliziyo yocishe yama athi unhlwathi ungayeki ungayeki we ujabulisa inhliziyo yami ngaze ngakuthanda wenwabo hayi aqhubeka acule Uyasaba usejuluka uzoba amanzi ngiyakutshela wena ejuluka acaba ngisu ukuthi mhlambe ahlehla ahlehlele ngakhona kuleli zibuko leli ezowelela ngaphesheya mhlambe inhlwathi angeke imlandele ngokuye hamba ehlehla inhlwathi yamlandela ize nalamehla nothando nalokumamatheka ingathi thola umaqondana wayo iyasondela uyacula unwabo kepha ngiyacula mina yashaya ingoma hey hey kepha ngiyacula mina yashaya ingolunhlwathi uyasondela usemathandweni uyalandela unesiso singakanani umpathiya kade sedle imbuzi ngalelo langa lelo unwabo uzawafika ngale la kuphela khona izibuko leli la ifika ngakhona awu inhlwathi ngoba iyasinda isuthi yaphula lelo zibuko kade lingasasetshenziswa phela kade lingasalungiswa muntu umphansi wahamba wawushayeka enzansi la kuphela khona impophoma kunamatsha amade acijile wahlatshwa unhlwathi wafela khona la kanti usebuyile untini wathi awaze wangisiza mngane wami uyiqhawe wena uyibulele inhlwathi asambe sibazisa iindaba ezimnandi bafike emzini wenkosi bayede khosini siyabingelela lapho siyabingelela sikhulekile ekhaya iphume inkosi umsindo wani lo sizonitshela iindaba ezimnandi umngane wami lo yiqhawe leli unwami useyibulele inhlwathi khululekana kusekho sidingo sokwesaba ithi inkosi bese kuzongitshela umbhedo wena umbhedo wani lo okhulumayo baphuma abantu balalela umsindo wani lo wenzakalayo bezwe ukuthi unwabo ubulele inhlwathi
lolu nwabo lolu bulele inyoka kanjani lolu nwabo lolu hayi bo
athi untini wozani nizoyibonela wozani nizoyibonela maningakholwa asiyeni lapheni ezibukweni bahambe balandele bengakholwa abanye behlikihla amehlo mabethu bayabuka ngempela nansi inhlwathi lapha phansi ishayekile ihlatshwe yahlatshwa ngamatshe acijile ukwenze kanjani konke lokhu unwabo hayi uye wayiculela ingoma yakhe mayecula yasuke yamthanda kakhulu yasondela yamlandela yamlandela kwaqhuma ibhulorho nje bulibona ukuthi liqhumile njena wayoshona enzansi inkosi yabonga yathi wozani wabo kwaba nedili kuthe kusenjalo yathi inkosi ngizodinga umuntu okwazi ukubaza angibazele udondolo engizodondolozela ngalo kodwa ikhanda kumele kube yikhanda lonwabo kwaqala umsebenzi kwasetshenzwa wathi uyabona lapha esangweni ngapha nangapha ngifuna iy'gxobo lezi zasesangweni lami zakhiwe kabusha kubazwe unwabu ngapha nangapha ngoba phela sekuyisilwane sethu lesi isilwane esithini esisilethela inhlanhla nokuthokomala nokuthi sizizwe siphephile siwumphakathi bajabula abantu bathi awusifundise phela ingoma yakho unwabu wabafundisa unwabu hawu bonke bayicula abadala wena baba wena mama wena ngane encane wena mkhulu wena gogo hayibo bathi ngimubi mina bavumelana bonke bathi ngimubi mina bavumelana bonke kepha ngiyacula mina ngiyashaya ingoma hey hey kepha ngiyacula mina ngiyashaya ingoma hey hey cosi iyaphela.
Share the magic with others. Find more stories in English and isiZulu on ecr.co.za under podcasts or wherever you get your podcasts. African Story Magic is proudly brought to you by McDonald's Happy Meal Readers. Until next time, please stay magical. I'm Gcina Mhlophe.
Lena inganekwane ethi unwabu oliculayo ngaba nenhlanhla yokuvakashela ezweni laseMalawi. Ngahamba izwe lonke sehla senyuka nabanye abaxoxe beyinganekwane sisuka kwaza nendaba. Uma sihamba siloko sitshelwa ukuthi hayibo wemamhlophe uyazi ukuthi usikhumbuza umxoxe odumile wenganekwane wala eMalawi igama lakhe ubaba uChitenje Tambala. Hayibo sahamba sahamba bonke beloku bengikhumbuza nasezomba nasifika eBlantyre but usikhumbuza uChitenje Tambala. Kodwa manje cishe iyaphela inyanga asihlangani nalomuntu sengiphatheke ngabuhlungu kabi. Masifika eClub Makokola ngibona omnye ubhuti odayisa izinto ezinhle ezibaziwe ezinhle impela ngoba bayasebenza ngezandla zabantu baseMalawi. Wathi lo baba mina ngiyamazi uChitenje Tambala. Ukizonisa khona kuyena manje sahamba saye emzini wakhe, uhlala emzini omuhle eduze kwamanzi, kunesihlabathi esihle, uyazi iLake Malawi inhle kanjani. Masifika lapho sibona ikhehla elingasaboni ngisho ukubona emehlweni lihamba kancane, lezwa ukuthi siyabaxoxe beyinganekwane siphume eNingizimu Afrika. Wathatha imbengwe yakhe le ngixoxa ngayo kulenganekwane wahlala phansi esihlabathini lapho esihle ngathi sihlabathi zolwandle wasixoxela inganekwane ethi unwabu oluculayo njalo njalo mangixoxa ngifuna abantu bazi ukuthi ngayizwa lenganekwane eMalawi ixoxwa indoda endala ikhehle elidala igama lakhe lobaba umkhulu ubani uChitenje Tambala.